Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Altinere noga e jena lewru me yewmeedo mayru jam jena yamde soki der maison de la presse bamako jottino no do kabaruji du yumor way galo. Yalo mo hande noga e jena lewru me nyaloma kejjana do kambe kuppobe kufnaaji bulo bulaaji be noddata kaske bled o wonde yambinede le nokko micitede wiide yimbe le hewbe gonde wiide minisma yoppo nokko ko yaawi. Kamɓe procureur en wonɓe le leydi ndi wattu joni ɓe mbi référendum o ko wiyafa waɗɗe le leydi meɗen ndi ɗon ƴewtade nuygal sariel ngal iɗo wembuɓe sanne ɓe mbi laamu hakkundejo hana gollude ɗiɗo golleji. En tiloto jaren fato gawoto micciteɗe witto yimɓele hewɓe iwroɓe le rumde afrique nde so nata le rumde europe nde ƴaɓɓirto wattu joni suudu wotru ana toon wondude e hokkudeɓe to hakkillaji mumbi ɗiwono sembe kabaruji ɗumen jogini on ɗon beete hande ɗi bisimilla moɗon e heɗade. Ñalawma keƴƴanaaɗo kamɓe kippooɓe kufunaaji bulo bulaaji ɓe ɓe noddirta kaske bled ɗiɗum wonde yambineede ñalawma hannde o leyleydi meɗen ni noga e jeena e lewru mai ndu micciteɗen wiide hikka woni duuɓi capanɗe jeɗɗi e joyi ko ndeɗo fedde darna dartude jam e deƴere le adunaaru ndu fo e manngal muɗum wattu joni o leyleydi mali ndi haalaji kewɗi gondi e haalede yalla ɓe joppo nokku ona ɓe joppata micciteɗen wiide ɓe mbi yimɓele maɓɓe heddiɓe le nokku o du wattu joni ana ɓuri yimɓele temeɗe ɗiɗo e capanɗe joyoma Ali Sisi.
Ila hitaande 2013 MINUSMA ana leyleyde amen ndi fedde MINUSMA nde saɗɗa muɗum ɓuri hewde ɓurde pelle fuu gonɗe le adunaaru Allah ndu wadde immadaraji fa wartira jam gomɓe e le wi nations unis. Le hitaande 2022-2023 ko ɓuri milliardiji uynayi ɗiɗi sefa woni ko fedde uni nde wattata e immadaraji ɗi wondi wadde ɗi yalla jam ana warta le adunaaru Allah ndu tawede majjum fuu won yimɓelle gonɓe wadde immadaraji ka yalla fedde MINUSMA nde ana yoppa leydi amen ndi. So ɗum ɗu ɓettike yimɓele uynayi nayo teme ɗiɗon ɗum woni adadu yimɓe gollanɓe e ɗalɓe aduna le immadaraji fa wartira jam le adunaaru Allah ndu ila 1948. Nde ñalawma hannde o ko yettoto yimɓelle uynayi capan jeenoyon ɓe fukuna bulabula wondi wadde immadaraji fa wartira jam uynayi sappo e joyom ana le leydi amen ndi. Andinde tan wiide Sisile Cuɓaaro hitaande hikka o woni jam min fuɗɗirta le wi fedde onu nde oɗo Sisilio fa hollita wiide ɓingel adama goto goto muɗum fuu ana jogi darde le ñiɓɓugol jam le adunaaru Allah ndu.
Wattu joni o le leydi ndi ɗo ɓe gorino hewɓe ka kollitiwiide golleji maɓɓe ɗi sa ƴeewi ɗi peewa woɓɓe kollitiwiide ɓe joppanokko woɓɓe du kollitiwiide ɓe kani ƴewtata no golleji maɓɓe ɗi gori keɗɗen ɓeɗo yimɓele ko cifido en dow faccitango sitan sidiɓe.
Min de mi jaɓɗen golleji maɓɓe ko naari bangal kabaruji deƴere fedde MINUSMAN ɓe faabke yimɓen ɓe moƴƴini gollidiraji ko heewi ngam ɓe wawi ɓe haadi laafi deƴere no yarda yeeso. So a ƴeewi gollal meɓɓe yo fiide dabiri honene deƴere heɓirte caggal muɗum wadde balleku feetude yimɓe tanɓe sanne ɓen ɗum naata ko MINUSMAN leydi mallin ɓeydi jaati laafi deƴerne nde nokkuji meɗen nde mandat meɓɓe on kañ ala haali holita leydi men yehitta. Min kemi jaɓne golleji meɓɓe mangal paɗɗe meɓɓe ko noddirta kaske bulemɓe ɓe taƴi jikke amen sanne. Min kemi jaɓne jaati golleji fedde MINUSMAN.
Wattu joni en kala hono kamɓe chrétien ɓe julde maɓɓe koɓe noddirti wattu joni pente goto ndeɗo julde ɓe gaɗi ɗum caggal balɗe capanɗe joyi ko julde maɓɓe nde ɓe noddirta pakke nde ƴaɓɓi ko ɓe mbi kamɓe ɗo ɓe gondi wadde duwawuji fewde e leydi ndi no jam e deƴere hani wartirde le nokku o. Fedde procureur en wonɓe le nokku o wattu joni ɓe mbindi ɓataki fewde e fedde cdia wonde ɓe mbi sa ƴeewi hono ko nayiri banggal référendum ngaji ɗum woni wotteji kanɗi wadde le leydi meɗen ndi fa nuygal sariel ngal ƴewte ɓe mbi laamu hakkundejo hana gollude ɗiɗo golleji jogaki urdu sariya ko hani gollude ɗiɗo golleji no worgi keɗɗemo kanko noddirte Dramane Diarawo yo goto gonɗo ley ndeɗo fedde komo sifido hen do faccitago Ali Sisi.
Ce référendum là est totalement
wiitagol nuygal sariya ngol wala e wi sariya leydi amen ndi darogal jogi nuygal sariya o joɗiɗo muɗum du kolcitɗo ɗati kanɗi jokkeɗe somin jiɓɓe wiitade na ɗu winditade nuygal sariya mo o joɗiɗo muɗum o. Mbataki amen o yo faami kaltana fedde cdia o lawol ngol ɓe jokki kañe to ɗum wawi naɓɓude ɓe toono homo fuu du ana andi wiide ɓe landinaki feyi wadde oɗo golle wajiɓe juuɗe amen min kaltana cdia o ko wondi wadde ko sabi wom aadiji ƴaɓɓiɗe hakkunde maɓɓe e ndeɗo fedde yala potal ana tawe hakkunde homo fuu banggal humpintinede. Mi kanniɓe ɗu wiide wom immadaraji ɓe gaɗi yettade cour constitutionnel to fa yetto cour supréme leydi amen ndi
de la cour supréme.
wattu joni en kala hono kabaru kamɓe yimɓele wonɓe nokku no dirteɗo gawo to suudu mabɓe wondu tonduɓe gondi e darnade ko nayri bangal yimɓele jehoɓe joola wakkatiji fur micciteɗen wiide gawo yimɓele hewɓe kañen ƴaɓɓirto toon sa ne jahali rumde europe nde wona woɓɓe gartiraɓe kañe ko nandi e muɗum fa keɓen famtare keɓɓen kanko Ali Cissé kañe sitan sidi ɓe ko pewni en dow hen
Sali Cissé duuɓi muɗum ana wara noga e nayyi oɗo suka debbo Adjamé Uwi le leydi Côte d'Ivoire o jiɗɗo ɓettorade Algérie fo o yaha europe lawol ngol wala e wi sariya gawɗo o woni fayi mbuɗo o heddoraki oɗo suka debbo jiɗɗo yaade colu ana haltanamen ko saabi bini ɗum
miɗe ga ana fotal lewru wotru hannden min wala talkuru fou watti fo sirtin posngaji ɗi mi wi an kam mi yoɓa ujunaji tati ma ujunaji nayyi samoji kalisi ɗan fof timmi mi atime inna e baaba mi tampi sanne miɗe yeelo yewde caggal leede ngam mi yiɗa yewrude koyɗe
hono makko kanko Jacques Kondouk jeyaɗo leydi Cameroun ana hakkunde jehoɓe colu ɓe gala e wi sariya daranaɓe gawutu duuɓi makko ana wara deɓe oɗo gorko ndiwaɗo iwde Algérie so wari gawuɗo Jacques holiti wiide kañum ka yiɗa fi nangude lawol colu ngol wala e wi sariya
joni mi yiɗa heddande gakkasine saade suudu bawɗe ɓe heppi kan sanne so wimi yaha caggal leydi e koyɗe ni miɗe wawi mayde lawol miɗe yeelo tambude suudu bawɗan pour tambude suudu baba janam min joni sukaɓe
kumaniɗo centre somboro ani holiti wiide ana wondi wadde ko wawi fuu fa hontodira ɓeɗo yimɓele jehoɓe colu kan e galleji mumen o wi ko yettoto yimɓele temeɗe tatom capan joyi e jeɗɗi jaaɓe colu ɓe gala e lewi sariya woni ɓeɓe simili ɓande lewru janvier warde mai hitande 2023
wattu joni jara nokkuno dirteɗo masina ɓe kollitiɗo laamiɗo kanko fedde conseil de cercle gonɗo taw wiyama yimɓele ɓe joppitimo aswer ƴaɓɓinode caggal komo nangano ko anda ka fuudu ko waɗi somo yoppita micciteɗe wiide oɗo neɗɗo nanganomo le yontere ƴaɓɓinode yimɓele joyne kaɓorde kañen nangimo le nokkuno dirteɗo kolgol tumoyi ɗum ley laamu sigo feddinde noddirta INTM wonde ley nokko wiyama ɓe joppi nokko fa laaɓi oɗo kabaru yiyama le beme anderto ɗum gongana ɗum pene Mamadou Samaseku
oho tubakuɓe leɗe europe ekintinoɓe larmi mali jalta e fa laaɓali mali hono ɗum hollitira dow réseau sosoŋaji ñande sappo jettime banggal communiqué dirpa larmi woyfino wiide dow compte mabɓe twitter hotugol fa laaɓa UTM le mali kaɗo haala dokkoɓe kabaruji hewɓe humpiti noon tawa noon guɓal hotungal woni ngal UTM nokku lolliɗo Boubacar Sarasi Kulukuru gurɗiɗo bamako kiloji capanɗe jeego yalla pati jiɓuɗe jama o banggal oɗo kabaru dirpa walliti noon ko holliti ko banggal hollitinde wiide UTM Kulukuru wona fi hono hotugol mabɓe fa laaɓa ñande noga e goho mai guɓɓal leyɗe europe jaati gunɗini wiide ngal jogitoto gollidal larme mali ñande aljumare noga jeegom mai ngal hulti dow bembal mabɓe facebook wiide golle mabɓe yo ɓeydande faamu larme mali dow gueɗe kewɗe ɓuri fof banggal lugagol ɗat dabereji
wattu joni en jara hono kabaruji ko woni ley leydi ndi kabaruji ɗi min dokkunoɗo ley yontere ƴaɓɓinode ko nayri banggal on acca haqqe ko nayri banggal ɗum woni ndiyam ceniɗam nokku noddirteɗo gawo kanko ministre kominiɗo kabaru usine ngaji ley nokku o yettiki nokku noddirteɗo sigu kañe fa yetto examen gaji ɗiɓe noddirta def le nokku o fa keɓen famtare keɗɗen sitan sidiɓe
hen fuɗɗono kabaruji meɗen yontano ko nayri banggal kabaruji diyan le genni gawoni yogaɓe holliti wi diyan ɗo guite muɗum boni sanne fa wojjiti le genni gawoni yogaɓe holliti wi diyan yerteɗan tan fedde somajep hokkata lamorna wala ko moƴƴi ɓeɗe wullito e laamu on tinno fiya dabiriji yalla ottorra ana hunco caggal muɗum kabaruji meɗe yontoro ana nayri kasine ndo yaadu ministre huminiɗo kabaruji usine ngaji e jaagoji e nandal muɗum le genni sigu le usine noddirteɗo comantex sa taratat ƴaɓɓine yaadu makko on nokku yo ƴewtude ala haali golleji moƴƴintungo o usine no wodiri nde ñalaɗe wara nde o holliti fa hannden wi dabiri ana wonde e feede ko nayri banggal waddude masin ngaji kesi le o usine le wi kanko ministre on en timna kabaruji meɗe yontono ko nayri banggal imagol def timmuɗo alarba ƴaɓɓine le hitan hikkam ko yaata sukaɓe l'école kujaji temen ɗiɗi e deɓe taton wonko heɓi waɗigol imagol ko noddirte def ministre huminiɗo kabaru jande holliti kan weltama sanne honene gol imagol waɗira le leydi fo e maggal muɗum feso natigen torraji yogaji matama nokkuji yogaji
ɗiɗo kabaruji fo ɗo mba heɓdide dow bema amen ande to so gaɗi www toɓɓere studio tamani toɓɓere orgono noddinimorami wiyamo o maire maire 37 321 so tama on keɓay ɗum fourdu so gabbi dow bema ande to application mo studio tamani ana tomo mbawɗo heɓude le nokku noddirteɗe play store fa keɗo heptinade kabaruji amen ɗille wattuji ɗi fo fad ndiye fe nokku on nandirɗono ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi wassalam yewtere meɗen nde wattu joni en ngaran haalde hono kabaru ko nayiri bangal ɗum woni wotteji en kala hono kabaru ñalawma keeƴinaɗo mo ɓe noddirta abeyngaji ley nokku o fuu e manngal muɗum ɗo woni ñalawma keeƴinaɗo ñaaki ley noga lewru meh ndu oɗo ñalawma en mbiyan tan e ɓe mbi wattu joni ko nayiri bangal ñaaki so haybaka tan ɗum majjan fewi fa ɗum timma ley leydi meɗen ndi min cittaɗi wiide darde ñaakineyɗi mawni sanne ko nayiri bangal ɗingo adamako kañe ko nandi e muɗum fa keɓen famtare keɗɗen Ali Cisse sitan sidi ɓe
kulle kewɗe sabi bini majjugol ñaaki ɗi ɗe hakkunde majji ana waytagol wakkati o tawine andanɓe kabaru majjum ka holiti wiide wamɗati ɗi min mbawi jokkude yalla ñaaki ɗi ana heddo hakkunde amin adama sambu sisogo yo dunke andano kabaruji ɓiliɗi ha walu
parmi les insectes qui font la pollinisation
kulleji moƴƴinan ɗi piini e nandan muɗum ñaaki ana jogi darogal hen sanna soni wala ñaaki hannden ana tiiɗi kulleji meɗen remeteɗi moƴƴa fawi toɓɓiɓɓe leɗɗe e nandan muɗum nokku foto yaɗale laddeɗi a tawan piini leɗɗe anton a yi anton ñaaki ɗu e nandan muɗum soni wala ñaaki ana tiiɗi leɗɗe ɗe fiina ana tiiɗi ɗi hunde foof awete hono gabbe e nandan muɗum heɓa waɗa piini ma badde saabi ñaaki ɗi wonko sabato piini ni piinɗi ndu sabato rimugon leɗɗe kañ e kulleji aweteɗi e nandan muɗum
culture sino des arbes fruitiers
tawede darde mawde koɓe jogiine yirwere ɓinguel adama fuu ñaaki ɗi ana wondi fewde e gidali mawɗi e juuɗe kanko adama sambo sisogoo tiɗɗalaji ɗiɓe gondi fewde e muɗum ɗi ana wawi hadde ɓe wadde golle mabɓe o no woɗiri
ɗe menace o
ñaaki ana feyti e kuteji mawɗi le ñolman hannden saɓɓiɓɓe adamaɓe hannden ana wondi e bonnude ha waluji hono misali geni bamo ko jaadi a tawan hendu lobburu wala turki e nanal muɗum ñaaki du yiɗa ɗum caggal muɗum kuteji jogade antum kasi ɗum woni posoneji ko pompete le gueseje meɗen hono de kulere remeteɗe e nanal muɗum ɗude ana wara ñaaki ɗum woni kulleji ko sabato hannden ñaaki mattaka nokkuji yogaji sono hono ɗipposoneji e nandan muɗum accaka pompede en wasan ñaaki le ñalaɗe waranda ana tiiɗi ɗum waɗen gurgal meɗen caggal ñaaki
ñaaki ɗi darde muɗum ana mawni sanne le gurdam ɓinguel adama fa yetto leɗɗe kañ ko nandi muɗum professeur tera yo itto ñumuri to miyato omo haltanami yoga e tiɗɗalaji ɗi e wondi fewde e muɗum ɗi
les jeunes
sukaɓe koye hewi hannden yiɗa fewtude e ittugol jumiri e nandan muɗum yogaɓe ɗo ana huula ngatugol ñaaki ɗin soppugol leɗɗe e bonnude ladde e nandan muɗum ɗum fo ana natto saabe ñaaki ana fanɗo yaade saabu so leɗɗe wala ñaaki wawa huɗde waɗa jumiri soni wala piini leɗɗe ɗu ana tiiɗi ñaaki waɗa jumiri du soni leɗɗe wala piini wala wala fune
madou diallo yo dogotoro kiñebatu omo narda kanankoɓe kumaniɓe ha walu fiya dabre ko wawi fuu yalla ana rena ñaaki ɗi oɗo dunke andanɗo kabaruji ɓilliɗe cellal holiti wiide ñaaki ɗi yettinta torda foyi hunde ɓinguel adama
en cas de piqûre d'abeille
watti fo so ñaakuɗo ngatima a fiyan dabre ittude kuranga kural ñaakuɗo ana wawi ittirede feɗeni ma sa heeɓi biran haabu ana wawi fuɗɗe kuranga itta toɓɓa hen ndiyan seeɗan yalla nawalla on pati satta ngatugol ñaakuɗo hewtinta bane adama torra fuu e calɗi muɗum
la vie humaine
taw mi kaddata e magasine amin kaale haala ha walu mo mahamane baba kunta landini min jeeyi ko yontere warore